Ebirowebita tulidamu okwesisinkana. Oba museno oba yemyoyo tulidamu okwesisinkana. Ddala ng'obudde buyise, 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 ng'obudde buyise, buyise, buyise. Ddala ng'obudde buyise, buyise, buyise. Wankuba endondo ku mutwe ntudde ku ttaka sikyawona. N'emikwano gye nnali nagambako n'ekweka simu sikyakwata. Ebisingo kunuma nze pulaani nze twali twakuba nti buliba bwe buti nga n'abaana tufunye mbaibe mbirowooza n'ennumwa omutima n'ennumwa n'ennumwa ddala omutima guluma guluma guluma. Tulidamu okwesisinkana. Naddala ng'obudde buyise, ng'obudde buyise, tulidamu okwesisinkana. Oba museno oba yemyoyo, tulidamu okwesisinkana. Ddala ng'obudde buyise, 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 ng'obudde buyise, buyise, buyise. Ddala ng'obudde buyise, buyise, buyise. Ngezezako, ngezezako, menyese mutima gumpamba, bendoze eno gye tuvudde ma baby. Naza gwachoba, kuluma mutima nga talina babwe. Naza gwachoba, kutomera bino ebizibu by'omukwano. Kutaka ntudde, kole ntya nga wamala manyi. N'emikono mpanise mu bbanga londa nzabalala bagane. Ebirowebita, ebirowebita, tulidamu okwesisinkana. Naddala ng'obudde buyise, ng'obudde buyise, tulidamu okwesisinkana. Oba museno oba yemyoyo, tulidamu okwesisinkana. Ddala ng'obudde buyise, 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 ng'obudde buyise, buyise, buyise. Ddala ng'obudde buyise, buyise, buyise. Onkubirangako b'oli b'otuse munsi y'emyoyo. Obagambanga tumwana yanjagala yafaako oli. Tobalimbanga munsi y'emyoyo tebalimbirayo. Tobalimbanga oyogera mazima gwenowonekeyena. Kutaka ntudde, kole ntya nga wamala manyi. N'emikono mpanise mu bbanga londa nzabalala bagane. Ebirowebita, ebirowebita, tulidamu okwesisinkana. Naddala ng'obudde buyise, ng'obudde buyise, tulidamu okwesisinkana. Oba museno oba yemyoyo, tulidamu okwesisinkana.